Niger illu nder duuɓi ujunaji ɗiɗi gomnanti e pelle mballoɓe ɗe leyɗe yaasi no tawa nder ballaga yitugol hakkeji rewɓe e ekkintinol maɓɓe nder ardangal e natugol ley laabi politique. Madame Fatma Zenu, ardiɗo sigilaji ONG Care International e fahanden kawjiɗo fedde rewɓe nder laddeji inditirande Matama Sudubara, kawruɗo rewɓe Niger ujunaji kemen jeɗɗo e capanɗe jeegom e jeegom, famininiɓe kettino rewɓe gonno wontiri e yiɓɓe yaade cuɓaki ko kaire walliti.
Nous avons un pack. Minen tawra e siri mo hokkata andal mo rewɓe wangini ko e mu'en dow fi siyasa. Gaɗa cuɓaki gaɗateɗi laabi kewɗi no ɗon nafirteɗi. Cuɓaki tane 2016 min keɓiray no min muyiri, amma mo 2015 waɗi pecce 55 dow herme rewɓe keɓi
dans leur localité.
Fedde rewɓe gam yaade yeeso golleji nde Nafisa Idé ardi sigilake batu jooɗa kaalen ko rewɓe politique.
On a formé 120.
Min ko kana rewɓe herme e nogay andal dow fi laabi siyasa hitaane hikka deɗum. Komin gatti yeeso ɓe pamana gollal ngal he nafaka ngal rewɓe goni no gadda. Debbo wawta laati ñeñuɗo nder parti mum nde hana ɓatti hoorejo mum no. Kewɓen ɗon jinganoɓe rewɓe durwoɓe nder parti on. Duuɓi 2021 dabareji lobbi no heɓete.
Mariama Gambo, horejo waldere Berey ñamey komin tataɓo keɓɗo sigila ekkintinol nani ko fammini nimɓe dow majjum.
La formation
andal ngal keɓumi he ker waɗi mi laatake debbo mawɗo nder siyasa. Menen rewɓe MMD min kulta yeccago yeeso jama are no laatiri fuu nder laddeji he nder huɓeji fuu iɓe tefa laatade hoorejo ngam ardade himɓe. Duuɓi 2004 gallu ñamey tefi ardinayam nonnon do zender ɓe tefi mi laato député.
Hunde noon ko yaari rewɓe ɓen yeeso sanne, ɗum waɗi du ko ɓe ɓeydi sambe e cuusal nder laabi politique e dow filla fina tawa.